Soomaaliya muddooyinkii dambe baaqabada ay burburka qoysaska oo siyaabo shal gudaysan lan aan yahay oo ku horeeyay dhiniga masruufka guurka lamada haasa dayaca awlaadiyo la kulmayeen taasoo aqabad ka nagtay korriimada awlaada mustaqbalsho guurku wali ba salan aha xasilooni cadaalad daryeelad iyo guud ahaan hanti nagta in la ka dhiso nolol bulshada si taas lan helay muhiim ah in la ilaaliyo xuquuqda awlaada iyo aada isla markaana meel lagu saaro walkasta oo sheeno kora burbur qoysa. Hadaba meeta sababta furinka gabdho Soomaaliyeed aan ka dhigo waa tooyo wajahayaan dhibaatooyin dhaqaale iyo too bulsho iyo sida meel lagu saaro kora caqabadahaasa. Sheekh Aadan Afrax iyo sharxe.
Si aad xuquuqto tiidan barato xuquuqto oo la kiileeyaan, ada maybo ah aan ka joorfalin. Xuquuqto tiidan in la kala la galo korn. Ilaahay kalaamjii suba erey. May sada sali in kala dhagame adku eraas horta wala barashadaasa fahankaasa anka wiin shay la haninka dhiibin fahmo fadaas tan kala may buu ahan deena qiibta bilaanta awlaad la ka furaw awlaad migal oo been bilaan wali naga toobo migal ka horta fasaada aan badade inta bilaan ee awlaad la ka furi aadan hun gurulay ku dhiciyaas maheen wal kala mashaan horta dugsiga umbaha eraas banooni lay lambahe madba jiirada laysay marayaan madadanba kulistii la kulmaayaan iyo may gaase ee koolo dhugayaan iyo jaad aamayaan iyo xajiis dhugayaan wadanka een walbadan isku jiraan anogi oo aada ka caasiyay derbi derbi ee ilay la aragay aha hunguri leh dhiciye kord xuquuqtun oo iska dhajarto ahi aw isla roogan awlaadan roog ma hooma doobo shal taban aw kana had hooban seedan antiyo badan anti aadiyo ii aw sho walaagas ka dhiyan dibley qaban dibley qaban dibadan amaraayan sadaradii aadayaan murug dhamaadanay qorshe nagadaas walaan hunguri oo migal hadhiciyo bulqunoog iyo reedii hadii la ka dhii qof isku tabar dooran ahaa oo murugaaso adduunka roogaas murugtaas nafti ee eedan dhibadanta marka diinta islaamka in la barado iyo dadka faraan una in la barado si aad xuquuqto tiidana aan dhugno xuquuqto dadkana keenka dhun
inta badan wali baa la sheegay shaltawoku waalidku uu saameyn kale iyo masruufka awlaada iyadoona meelasey ka bahasa daryeeladii xaq lahayna awlaada sidii qabta Xafsa Bare Cabdinuura
ayaalka wajahe way banaan wajahaas yaani markabo aawki aad miilka shal taban aawkina way yaani aadan way israas ah aawsho abur kale oo yaani rahi mabiilado intuu hugu qabsi lanfiriyona inta badan aadan dadaalas iyo asar shiid baan dhista fante marka way baaho dhibaatoon ka badan ulwaada ka kooyasa in ulwaada soo marba adey aawsho shal taban way balan baahanya intii aad iyeen aawkan ka deysina dhawrka hirita hobiya markaba aawka ka deysita ulwaada meel ka baab aan mustaqbal xumi walwalbe ka kooy kara
Sheekh Aadan Afrax waliba uu sidan sheegay intii shal dabowki waalidku uu sadhabaati wiinkeeya hab kuriimada awlaada iyo tarbiyada xiliga lambaahnaayo oo meel ku bahaasa
ayaalka ha zaid waliba aan aqeedo kale oo uqdud la raaw ya abu rumas een hadii horta aadan xuquuqta awlaadun ahmay lay siyaasa ila tadabsin tadabsin hoob moodan awlaadorta barbaarintii oo may buu ila tadabsin in maskaxad iyo la dhooro aqlad iyo la dhooro olaad la ku dhooro dood la ku dhooro ee walba iyo kafa farahayaan lan weelo ya la sheegi ila itumun ishan sinan may la rahin tarbiyad iyo la kadaalo meelo oo yo adduunyi aakhiraba foos ka helayaan in la ka qalqaaliyo shir goono goono halyan halyan lan la shiro iyo dhon la xashiriyo ilaahay sa wasaabiha ibraahim banihi wa yaquub ya baniya awlaadeyo inallaha ilaahay asdafa lakum ad-diina diintis inni barataano ka shaqaytan asin doorde falata mutunna adunyu ku tabaasana on ku tabtan illa wa antum aabiduna lillahi ilaahi aabudaasan baha yalla ray awlaad in il dardaarma diintan shaad
agadambayti Xafsa Bare Cabdinuur ya ka talayde intii markii hore la fudaaya guurka sidoo kale lamada waalid in badan Yunus ka sabran si qoyskaas u soo handhisnaada isla markaana yemeelan ku bana xuquuqda awlaada
way baa jeedila hortaana nini gibdho baadanayada gibdho way era lahayay yaani markii san qof ku migilki oo rageeyayse isguursadaas yaani een neherkana on fududaaya hoysin idin seetanna yaani walwalba isin ka sameeyo in sabara oo isin sabartan oo meel era iso isin idooyinka sabartan oo wadaadkin ka qanacsantin dib dhaaf iskila qanacsantin wal mahala oo ulwaadi yaani isin dhatin kooyan ma dayac maaya marka way beera lahayay idooyinka sabara aw aawisho barhangnagda isin wal isin ku faday inta iyo yaani gibdhoon sabartan dib dhaafan yaani kala sabartan marka walaas marka yaba bilaa usku eeho meel raayso si kale lan qabo dhukor way la faday dibdheef oo lul biyaasin kala bat intii aan sabartan
culimada iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed ee wadan dadaalaha korlanka qaado wacyiga bulshada oo keedan sidii helan ku horseeday lahay rojiyowka burburka qoysaska Soomaaliyeed oo muddooyinkii ka dambeeyay nagadii koosii xogaysday.